soon as adhani mini crackhead. Songa kando alafu washa siren. Ambia bro, tutapata na by then. Vile mina flow, any beat naweza tighten.
Every early morning kirise, na give thanks. Kisha seti kiombido, nasikia knock at the door. Ni morio wanzenza, hatia na day kiombido. Naipendanga sana, na walai sita wacha. Kama ni dishi na zimanga
manga.
Ile kizungu mina bonga, labda ulaendo taona. Naipendanga sana, na walai sita wacha. Inanipeanga mahanja, demu wako na mkaza. Kila soli nina ansa, kama ni dishi na zimanga
manga.
Ile kizungu mina bonga, labda ulaendo taona.
Streets ni scary but mi niko ready. Tanka, bulldozer, vitu heavy ha. Mi unyanya na mi ni mlevi. Kombi, deadly juu, utabeki. Usije ukachanganya mabidha. Usikie ulichachisha na wako na vida. Mbona unakataa, kwa bukla tunapatana kila saa. Na painting analia kwa idha. Oya sunda jab moja, ama mbili zitanitosha. Zimenishika kama soja. Over roja. Kuja fanya pana bonga. Maneno mingi nza mashoga. Kama Diego Maradona, najisikia kama bola. Oya sunda jag moja, ama mbili zitanitosha. Zimenishika kama soja. Ati over roja. Kuja fanya pana bonga. Maneno mingi nza mashoga. Kama bola
bidho zina muja mara 1, 2, 3. Ni wangapi zao zimekashi. Of late kikosi inapenda patinga. Nauliza kuna shots tunapiga ngapi. Shut up ya bone kwa silver platter. Hizo kiburi ndo si day minakata. Uko late na pia huwezi cut up. Kwa hii ngori weni nora mini croc start. Naipendanga sana, na walai sita wacha. Inanipeanga mahanja, demu wako na mkaza. Kila soli nina ansa, kama ni dishi na zimanga. Ile kizungu mina bonga, labda ulaendo taona. Naipendanga sana, na walai sita wacha. Inanipeanga mahanja, demu wako na mkaza. Kila soli nina ansa, kama ni dishi na zimanga. Ile kizungu mina bonga.